kunalelihubo lelihlede enhlitweni yami nanamhla ekuseni lekuthi mhlambe angikuhlephulele nawe elihubo noma tihlabelelo 23 ndawuthi iminyaka leminingi lendlula kunenceku yankulunkulu le liyalikhuluma lelihubo lalifaka enhlitweni yami lagcina lelihubo seli-declaration yami yawo onke malanga namhla ekuseni kuthi angikuhlephulele nawe phinze ngikukhuthade lokuthi na ungalisho lelihubo ulisho ekuseni na uthola sikhathi emini nanzambama ngoba livile ngosi litsite thine nawe sitawudeklara tintfo bese tiyendeka ngoba thine nawe singemakhosi. Haleluya. Thine nawe sithunyelwe kudawubusa la emhlabeni. Kwekuqala lesibusa etikwako, sibusa etikwesono. Haleluya. Ngako sibitelwe kudawushaya umthetho etikwesono. Shaya umthetho etikwethu bese sendalo kufunwa nguNkulunkulu manje na lelihubo leli noma lesihlabelelo lesi sihlatshelelwa ngDavida emva kwetiwombe emva kwetehlakalo nabe ngisho ngelulwimi lwesiSwati emva kwekuwasha eneka kodwa manje lokuhle uwashene kanje welusiwe uvikelekile tiyendeka yebo letehlakalo kodwa lokukhulu kunako konke welusiwe ufika lapho khona emva kwaletiwomba sabona ukuthi ha so umuntu nakende umelusi wakhe kwaba ngusimakazi lo muntu akesweli lutho noma kwentekani letindwe letithi sitha dibeke letindwe kuthi hayi lokhu kudakubulala lokhu kudakulimata kugucuka emahlathi abe ngemadlelo laluhlata kube imbhedze kube inzawo yekuphumula lesitha sona sithi vele sikwendele lokumatima kodwa umelusi agcebe ungathi lo melusi ubeka sandla sakhe ngaphansi kwenhloko yakho uchamele tikwa lesandla sakhe usho ke nathi nasisihlabelelo lengithi asisisho nawe ekseni nalenguthandazela ukuthi kube ingoma yakho kube kumemetela kwakho onge malanga ekuphila kwakho ngicela nekusho ukuthi udawubona impilo yakho igucuka isekeleka nabe ngingakufakazela bengakutshela ukuthi neyami impilo hela basakhathele mandele beshataya kwadze kasangwashangeneka kodwa nami ngitsite nangibuke emuva ngathi ha nembala becinisile Davida nakathi simakathe ngumelusi wami ngeke ngiswele lutho ungilalise emadlelweni laluhlada angiholele nasemandini ekuphumula uhlumelelisa umphefumulo wami angiholele nasetindleleni tekulunga kuze kudvunyiswe libito lakhe Nome ngihambe esigodzini lesinelifundile kufa angesabi lutho lolubi ngobe wena unami invonga yakho nelivondvolo lwakho kuyangivikela ungicebela litafula embi kwami netitha tamtibuka ugcobisa inhloko yami ngemafutha inzebe yami yaphuphuma impela lokuhle nemusa kuyangilandzela imihla yonke ekuphila kwami ngiyawuhlala endlini yasimakathe kuze kube phakathi haleluya haleluya impela ngiyakufisela ukuthi ulisho lelihubo ulimemetele lelihubo nawuthola isikhathi ulimemetele uyawubona impilo yakho iguquka uyawubona tinvo de aligna uyakuva la igcineni impela lokuhle nemusa noma ngiwasha ngiyeneka impela lokuhle nemusa kuyangilandzela impela lokuhle nemusa kuyangilandzela imihla yonke yekuphila kwami mina ngidawuhlala endlini yasimakathe ulu angisuki kuze kube phakathi amen haleluya amen thank you lord